Abantu bansobera buli kyokola kibaluma boogera olaba bawakanya bya Mukama ebintu byakola Mukama Katonda n'olumu biba bizibu okubitegeera abeesi b'enyuma mwalonda baweereza be wano Musa bwe bamunyuma gwe yalonda okuba omununuzi mu baana b'emisiri wano nzalawa obunyonye muweereza wa Katonda kamwogere kamujereke nze sijja kukuma nze sibiwulira mwogere ebitiisa mbumve ku Katonda nze sibiwulira enkuba k'etonya omusana kagwake siba ku mulamwa nze sibiwulira mujja kwogera paka bye mwogera lwe biribaswaza nze sibiwulira nze nkola bisanyusa Yesu wange siri ku bigambo abalekesa kamulekese nze siri ku pokopoko bingi tubirabyeko temukyayina kyemututiisa nze ntalo tuzirabyeko tuli balamu lwa Katonda nze yampisa masasi abalala nga bafudde ddala yali ani yali Katonda yali ani yatuwonya sirimwe yali omukambwe yali Katonda eyatuwonya korona eyatana abazungu ffe betutenda yali Katonda omanyani oyakuumukagosa oyo Katonda lwaki simwebazaako ne mukolera n'ebyo byayagala kamwogere kamujereke nze sijja kupowa nze sibiwulira mwogere ebitiisa mbumve ku Katonda nze sibiwulira etonya omusana kagwake sijja kupowa nze sibiwulira kamuwawale kamwogere biki nze sijja kupowa nze sibiwulira buli lugendo sitania lwekiika mukulukakanya naye era Katonda abeeranga w'okumutuwanguza bw'aba ye yantuma buli kyenkola kigenda kulaba omukisa ananwanira nga ye yantuma nampa omukisa ogutalina muyinike ananwanira bw'aba ye yantuma analwana n'abo abanwanyisa ananwanira Mukama lwana n'abo nze sirina maanyi gabalwanyisa ananwanira Mukama nyambula ekyambalo kya sitaani atayagaliza Yesu nyambula Yesu nyambula endwadde n'obwavu bigoberwe wala Yesu nyambula agamalogo ne fitina biremu okulaba omukisa gwo Yesu nyambula Mukama mwesigwa bwatannamufuna nkusabye musembeze aleluya akuyise muteese mukwasize wamu ebizibu byo aleluya Yesu yajjirira abo abakuya bawumuzi aleluya jangu jangu nga bw'oli n'ebizibu byo aleluya musabe ekisa kya Mukama kikusisinkane aleluya nesigo oyo ow'amaanyi sirina mulala.